kakasanti anjagala aline metwa kufuna omutufu ampumuza womutima naterera dadi wange yampumuza ukwagala nkufunya okunji era wenti mbalirawo
ambasali se nabalemete mukuwanga wanga kuba wange sisobola
www.mp3ugandanmusic.com.